kukubwira mu wakaperi sinze kumvangira ni panje nyitangira kwizongera kuko neza icyo nzira bomo atoye ku nzira tuna rai pati gusingije bikongera mpagaze iruhande rw'abatanyitondera amacupa atanu ateye kompe yakoze ponto mesa pour kristo yabize kunyuzeho kwemugira mu wakaperi sinze kumvangira ni panje nyitangira
ziri uwucupa yinjirira industry MSG kuwabarizwa Kigali big juma mfite ziramusuza bikina ni agabi prof motherfucking niggas mbis yuko kacha divide umubona ari hasi ni kushi ni poda pahuri gifuri cyinshi on my real life tubishyire muri bracket that's the big book that tells what happened you go study for one but it's a gang give me handy yararaka y'ubuzima bwaranakazi shuri turi kenanje bantu babyana nakazi middle finger ku ba fake gang tunagatire bitagira nari muto inzuza rukugafata gifuri na dubi nyegikayi gikuta bitagira nari muto Igifuri na dubi nyegikahi gikutakiri
Kuzongera kuko neza icyo nzira Mbonywa atoye ku nzira Tuna rai pati gusingije bikongera Mpagaze iruhande rw'abatanyitondera Amacupa atanu ateye kompe yakoze ponto mesa Pour kristo yabize kunyuzeho kwemugira mu wakaperi sinze kumvangira ni panje nyitangira Kuzongera kuko neza icyo nzira Mbonywa atoye ku nzira Tuna rai pati gusingije bikongera Mpagaze iruhande rw'abatanyitondera Amacupa atanu ateye kompe yakoze ponto mesa Pour kristo yabize kunyuzeho kwemugira mu wakaperi sinze kumvangira I couldn't stop till I need to move it Little fuck who's on it, can pussy so green I'm a bitch, just a honey, lovely It's a sauce, my honey, I just wanna buy it Lamborghini, stress in the movie More on the Kobe, Gucci, strange, it's perfect to that Change the sauce, it's Kobe, Kura, Mukazi, pussy Bitch in the park, ROG, OG, Breeze, Mohigo, Dallas Medas, Leech, Guhi, Givi, Chalas He's on zero, Coco, Nazi, John Zero Bomo atoye ku nzira tuna rai pati gusingije bikongera Mpagaze iruhande rw'abatanyitondera Amacupa atanu ateye kompe yakoze ponto mesa Pour kristo yabize kunyuzeho kwemugira mu wakaperi sinze kumvangira ni panje nyitangira Kuzongera kuko neza icyo nzira Bomo atoye ku nzira tuna rai pati gusingije bikongera Mpagaze iruhande rw'abatanyitondera Amacupa atanu ateye kompe yakoze ponto mesa Pour kristo yabize kunyuzeho kwemugira mu wakaperi sinze kumvangira ni panje nyitangira